nkakasisa nti mutonza njagala nampunira omubeeza anandaga okwagala yeyekka anannongamya omwoyo n'omutima gwange gufunye obwagazi yatula ntya mwana wabendi mmunyiziza ntya nti no namukubye mumpejja atasaana nakulusanya kyantikamu omukwano gujjudde ondaba ku kikabirikali ly'omulongo
kunze nanyene figa ge bakabira oli wa mukisa oludde ekijujulu zemmanyira vule olunonguddeko
amazima ndayira okubeera nawe omulungi ne mubi andayira
ndayira okubeera nawe mubulwadde ne mbulamu nedda ndayira
sikulimba ndayira okubeera nawe jakuleyo tulera munotambuliranga amazima ndayira okubeera nawe kimanyi siri mugagga naye mu bwavu bwange
kuma kuma ngambye kuma nze ninga kulenda obwavu nkusenda
producer Katongole
siri mugagga kimanyi sina nsimbi naye mu mutima kimanyi nti no nkwagala kufa
simbo omulungi omugogo okuziba mu mpisa ennungi ezekirangira iwa hambo simpo gentlemani andi jutu teryakusinga
amazima ndayira okubeera nawe omulungi ne mubi andayira
ndayira okubeera nawe mu bulwadde ne mbulamu nedda ndayira
sikulimba ndayira okubeera nawe jakuleyo tulera munotambuliranga amazima ndayira okubeera nawe kimanyi si mugagga naye mu bwavu bwange
kuma kuma ngambye kuma nze ninga nkulenda obwavu ngusenda
ndi mu nsi ejjudde ebirungo ensi erimu omukwano gukulukuta katyoya kyoyagala maama baleeterewo
yoyanamungoti ebuta ensike uju ne manga dankomya okuma mutindo
amazima omponyeza obuwulu mbadde musenze muntu ninyira katiraba ngenda nawe ndyegetigobe
amazima omponyeza ebigambo tinabiba mpuse n'omusata ambalage tindi mboko musical future
kyekusaba onzalira omusika oyongera omulala obankoza dde ennyo
bindekere mbakumule posinga baana nanjiwa
amazima ndayira okubeera nawe omulungi ne mubi andayira
ndayira okubeera nawe mu bulwadde ne mbulamu nedda ndayira
sikulimba ndayira okubeera nawe jakuleyo tulera munotambuliranga
kuma kuma mwami kuma tebakireba kikaye era ndikitula
amazima ndayira okubeera nawe kimanyi siri mugagga naye mu bwavu bwange
kuma kuma ngambye kuma nze ninga kulenda obwavu nkusenda
amazima ndayira okubeera nawe omulungi ne mubi andayira
ndayira okubeera nawe mu bulwadde ne mbulamu nedda ndayira